onon kettini fanude studio kalangu yande joyi no wittere min tawi sappo e joyi habaruji e fulfulde. Habaruji ɗi yandan ni hono far jomin suman Amadou janganta on koye kibaruji ɗin. Jahangal sogeji jiyaɗi leydi Amérique to ende Agadez subaka hande ɓe gaɗi hawrinde hakkunde mabɓe e hooreɓe région en. Nonni fawar jondu fedde sigilade fijoji kollol ko watte to ende IFER 1 kandu konna fedde nde joƴƴinama subako fijogo intiram ayi. Hande yewtere men pendinol studio kala ngono ndara filla no ndungu jippori ene timmire leydi men Niger ɗum woni ko pelle kawjiɗe jingande duroɓe haali dow majju. Jahangal sogeji leydi Amérique nenene kaydu e do arrangal mbiyeteɗo général Thomas Welder Heiser laatiɗo kañum woni hoorejo fande AFRICOM e tawdede dukanda e neɗɗo garɗo inde neɗɗo gonɗo bureau joɗanigo Amérique ɗon e leydi meɗen Niger e fawarjo hoorejo sogeji Amérique joɗiɗi leydi Niger ɗo enda ɓe jeeyi Agadez. Komi jeeyi Agadez toon dukanda ni ɓe jahayna ɓe jewti doyi himɓe hooreɓe to enda région Agadez o enda do fila ko darto ndenagu nani gouverneur région Agadez pottuɗo e nde ɗo hawrinde Sadou Soleke.
Miɗen godi kulle ɓurɗe suludemun ɗe min kani feccitidde e nimɓe kan woni rafi ndenagu e bawɗe ɗe min kepto e heɓude gollididde e higiraɓe amin faamin ndena nokkure amin mawde e gollitirɗe ɗi min gattata ɗom. Ndenne minen to amin gollido lobbono woodi du gollal non ngal hooreɓe leydi men mawɓe cigili ngam ɗum tawa kena e dow lawol renude nokkure amin mawde nde hawtade e nimɓe tawaɓe leyɗon e jonde. Ndenne miɗen belti sanne e sigila gollidol cingaɗo o. Woɗi du min kolli général on weltare amin gollidol e himɓe kamɓe hooreɓe région on e jonde compagnie sogeji leydi Amérique ɗiɓe ñiɓi ko leydi Niger nawtorto.
Noni wontiri ministre kawjiɗo filla ko darta munaruji leydi Mali e leyɗe yaasi gannuɗo jahangal New York leydi Amérique ton endan ni e garto makko Bamako o wartidi e haalaji goɗɗi jeƴƴiɗi to enen to oni hawrinde le duniyaru nde enen dow filla ko darti ndenagu hawrinde endan ni e dow yerno RFI haaliri ɗum radio France mawɗo enda wiide ke hono ɓe mbi ɓe koƴal laabi kotta ko tawi ndene kam ɓe gatta ndenene kadi kono cuumeyade e himɓe Mali ɓen enda gam fe e goto mabɓe tokka e laabi koƴaɗe dow filla ko darto jonde jaam tabiti ton enda ɗum wonde hoƴama murtuɓe wonɓe e yertere ɓen kañum e gomnanti on fuu. Ɗum waddi ko fawar joni neɗɗo kaalo dow inde France ton enda ni o haali to RFI o wii hono si ƴeewaɓa ni hono fawara jondu konda ni haalaji kay haalama fa heewi ka non woni Mali ton e ndan no hanta himɓe tokka kowatta ko tawi himɓe ya yardowo dow haalaji ɗi tokka ɗi fa ɗi mboɗa ndene ne kay sowna ɗum du konda ni oni kay ko holli ni waɗan cuumi ɗen yaade e mabɓe. Fawar joni habaruji ɗi e fulfulde n tawa du konda ni hono wurtagol sogeji kesi gonnon no womne to enen tondi biya ko hitande ujunaje sappo e jeɗɗi ni ɓe gonana keɓe jeenayi capanɗe jeenayi e jeenayo caggal majjum du kono ɗiɗo mabɓe woni ko maayi wakkati moɓe gone ɓe bomne nde endan ele wakkati on kalla muttari latir kaw ministre kaw jiɗo ndenagu leydi kañum e sogeji ye fotto e bato on nani ko o haali.
Soldat de la classe 2017 vous allez bientôt connaître
onon sogeji kesi ɓurtiɗi duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi ɗo yaade yeeso on andi toa nokkure nde le lawol ndenagu fare ɓiɓɓe bomɓe e hirñere ko tawa nder leydi ndi. Ɗum waɗi komiɗo ƴama on kaɓɓon anniya ngaɗon golle mon no woɗiri no hegori dow ndi maku paamon du ko ɓiɓɓe leydi Niger kalfinana on kaɓorɗe muɗum gam ndenonɓe hawtade e guineji leydi Niger e fa hande yaade nder leyɗe janane wakkati nde noddeteɗon dow inde leydi mum. Miɗo eela Allah hokka ɗon sabbungo e yahdu yeeso nder golle mum.
Longue vie et prospérité.
Hooreji leydi Niger ni Issou Mahamadou subaka o enda woni ko waɗna batu teddede e hokkede darja tammal manga ngal duniyaru har filla ko darto darja kames kames to kam wonno hono sawara mawɗo mo leyɗe men Afrique do filla ko darto jande mawde e luggudɗungol andal. Ɗum waɗana ɗo endan ni ley to wiyete palde congrès gallude ñamei ɗo endan eɗen andu himɓe kames ɓe endan eɓe goni e hawrinde mabɓe ɗo endan balɗe ni enda illung altinere ƴaɓɓinde endan. noni batu chapan sapo etatapo do fila ko ndarto kollol fijoji fina tawa adaaji ko aada wade ton enda iferwan nene neka ko intiradu kono fijo ayir wada sapo e jego yaade sapo e jetat lewru datton fevre 2019 sapo e jetati dum waddi ko fawar jonne hande de enda nibe jojjini fedde hawjo tonne sigil on enda funo foti ahmed boto kaw ministre kawji do fila ko ndarto hono faane fijoji na biendu kono ni yilar andal duniyar e golle ngegne e golle juude nani ko haali wakati ko batu o wada.
L'innovation apportée au festival de l'Aïr.
Vous ne voyez de mingati yeso do fi fijo kollol mo Aïr. Kan woni min burna fina tawaji piolo gogeru ko bellabe ko hokkata sembe far jonde jam ko leydi Niger haja minen nyago golato fijo kollol gol welata himbe minen bidi himbe tawabe der fijo kollol gol fu moy fu wadda ballam minen godi hobbe garobe to fijo kollol gol be garabe gi'a no fina tawaji di wontiri dan hakika fina tawaji non kokkogi sembe hara ko ewata yilobe do andal adnaru e gollal nyenyal
de façon à ce que nous puissions valoriser cela dans le cadre de la relance de nos activités touristiques.
Non wono fawar joni hono ministre Ahmed Boto wakati mo bandi min gungu Muhammad anin dantani noddimo e cialalol do fi lamajum. Noni fawarjo wadino balde ko fawarjo ni hono ko ete video je no filo do inde CICR ka on fedele do ne faabotobe ndaro faabete wi a non holla do faane ciede dollar no yile yile no holle do halugol halaji ankayni di ngegna yaade CICR on enda don sabi kambe ko nabbe note ke hala kambe biga wadino dubi didi dum wadanno dum accanom dum wattama joni kambe be kalan himbe ke wiide ke kambe be ngala fu ko mo gonbe ngaddo filla wallugol himbe bombe na biddan bonda kuna masibaji le duniyaru himbe no lati be bi ko wattu dubi hembre e chapande joy chakati di enda CICR wana tan wala bibbe adama be tawbe sator banji wakkani mo konuji nyaami der leede na konuji gon ele leede nonni fawar jondu hono section kan wonno fedde hono jangobe college e lycée do enda gallure nyeme be naati e murter jande illo hande de enda dundu konna ko balle didi kambe be be gonabe tirtina yaade gomnati gam patte hono ya yottina aadi be aadadi e mudum e der mun no tawadu konna yofugol himmabe dido nanga bandira mabbe ton enda CG courant nord laati be biama hono be gaddi jerno jana janci yaade e docteur on enda docteur l'école on dum waddi ko kambe be enda ni hono be bi ko be ngonobe tewta woni on don itte jaati no kurne yare togo itte don gam batte heba tay be ngada hono muladu mabbe no be jirri nani kanyan no ga ina lewru janvier 2018 kam wonno hono fawarjo sen jeewi nyalaande der le duniyaru ittanaane gam batte rewbe kay no ngada pirto balli wada jernagol mudun en tawele hakkille fukkingo dum du kondani waddi ko fawarde jondu kondani hitaani hikko dum hojja dum hojja kana e do tawe hono pirto balli ko rew dum enda laato mojjerno latin du kondana wada pirto ko e ender mudum dum waddi ko fawarde leedi men Niger do rewbe hewbe no jaana gada pirto balli din enda kana woni e dum laati ko suudi sedda gan dum wala e dum holle na e dum haale e rajoje ko nandi e mudum den wonno ko faane jalla marema kenda bandi mi yeyto enda yoy no ngombe ngara golle de enda nani yewter makko de waddi min pirto fulfulde.
Le doggudu pirtol bali woni ko dum fuddiri hande la sara o be gonana no gayo dido rebe sappo e go tawa le mabbe caggal mintaji sappo ko golle den puddi fittano jikka e jari nagol kanju woni ko tokki dum de hantoyno de Muhammad Ali Kawji do suudu jari nagol hala ni min ko sabi robe ben no ngada pirtol bali
la majority
gambe buita bellere wobbe koppi na watabe wobbe bawo pirtol bali hunde non ko ewata jam bandu neddo fu no handi sonnina bandum
yeruno Mohamed Ali wiri rewbe chapat en jetato en joyi o hawji ibe jogintini gollangala ko wodi ndere be rewbe Maryam jeddi je nayni ko windi hore makko amma hande teddir ka makko no kidoji chapande jenay ko yidi du heba bandu makko buito o holli du pirtol balli hunde non ko wodi ar cellal
je voulais mi hidana bandu an lato no gontirmi demu mi heba cellal bandu am jong mi denona sembe e cellal
energie
e kintino o ko wi far jari na gongol no wodi ko tokkintine har nyamande imo holla himbe du kakkilo e nyamande mu e hanu ndiele chonne tede e buteleji
1 2 nawantiri ndenene kayni fawarjo e ngara e dow filla pirto ɓalli ɗi jaari ɗum yesso. Ɗum wonno ko filla lattol baal ñalande jeego ɓerde e dow pelle ɓurto e leydi men Niger, ko no ɓuronndir ɗum enɗan ñalande fuɗɗi a talata hecci keeñan nogay tati lewru janvier 2018 nen e nder galle ñame eno kuuje kewɗe. Noon min fande pottan ɗiɗi won ko waɗi ɗum waɗi ko fande Iranamo arlitte kañum e AS Sony Deb kayendi mbawodire ko ɓe lattunoɓe gattodiraydu ba gotel ako kanamo arlitte kanka jaale ke racing mo ñame ɗiɗi e ɓolum. Noonni fawre jondi konnanno hano tawe AS Douane e mo ñame kañum espoir mo zender kayndi waɗi no fottande muɗum kano won nden ɗo egginama hawtade e fottande nde JST mo tawa kañum e fawre jondi konnani US GNN mo gendarmerie ɗum fu ɗum yarama jaagon ko ɗum watto ɗo endani ono fanenoga jeego lewru janvier caggal mum du pottanɗe goɗɗi konnan waɗo an ele hantode ono fane jeɗɗire nde
Studio Kalangu
Sigilaji Studio Kalangu
Agades
Do Radio Sara
Lamba Chapande Jena Ejedi FM
Alit
Do Radio Kausen
Lamba Chapande Jena Enai FM
Gingimi
Do Radio Dilerem
Lamba Chapande Jena Ejenai FM
Kabalewa
Do Radio Mambio
Lamba Chapande Jena Ejenai FM
Dogonduti
Do Radio Dallon
Lamba Chapande Jena Didi Tobere Jetati FM
Walam
Do Radio Baru
Lamba Chapande Jena Ejoy Tobere Go FM
Tera
Do Radio Liptako
Lamba Chapande Jena Ejetati Tobere Jedi FM
Dokoro
Do Radio Muria Dakoro
Lamba Chapande Jena Ejoy Tobere Go FM
Nyamai
Do Radio Scout Mukwarteji
Lamba Chapande Jena Tobere Jena FM
Madawa
Do Radio Sarawnia
Lamba Hembre Didi Tobere Go FM
Tanut
Do Radio Damergu
Lamba Chapande Jena Ejenai FM
Studio Kalangu
yewtere men pendinol yerno mbirnomi on ni dartna dow filla ko dartu ndungu ngu timmoɗe muɗum ko wurti holli ke hikka ndungu ngu woɗa e département ji kewɗe leydi men Niger. Si en daari hata filla durande du konnan ni jaccere waɗi sanne sanne ko laati du konnan no waɗan faa kiima feccere ko hani heɓe le hitande fa jogo dabbaji ɗi woni ko heɓaka. Tijjani Alou Aboubacar laatiɗo secrétaire kawjiɗo golleji hono fedde etende kappan hawrinde hono hawrindeji jingonoji duroɓe no nani ko haali do filla ko darto sadonomaji tawaɗi caggal ndungu ko woɗay ɗum.
L'appréciation de la situation pastorale du Niger.
Do andinore do gomnati on wurtini go'o fu hunde non ko wodi dun no hollam ko gomnati on no famani sadarmaaji durobe wondi gonga non sadarmaaji no don to bisagi din durata hande deni bisagi din chomai yidi artine fa de jaha gere gon to be kepta durande don do to hudo gon hebeti rafi diyam kambe pottata bani be tawi bulli jomiraaji ulli din no hada be nafuro e diyan dan to on gi'i dum min anda dum de leydi Niger gam ba an je unduma an wasinu a hadata banda nafuro e undudu dum wadi yewtereji pindinol no watte ko fodata hakkiloji himbe do himbe kawra nafuro e to durande bisagi di no dermun diyele hudo e konandi emu gada mun do min tefa balla e gomnati on do walla e chodol dumo der wakkati lobbo watta do jonde durobe gomnati on andina to ko sotteti gan dum hoyana durobe gada mun tal kuruno don ko durowo hani heba der yehu warta mun handen wakkati jugo deni durowo no fa'i mali mi hakikini deni wala tal kurdun ibe bawa sokkiti jomu minen don gada bawde ami fu gam e kebe e pamana tal kurdun don tal kurunon ko pelle kawjide filla durobe fu delle no handi wi e durowo fu hani heba tal kurdun ko watta yehu warta mun hoya gada yude fa han kasen de yehi ta hodo e nawdo wadda watta de bisajimu
pas de maladie à travers les animaux qui vont décimer des troupeaux entiers.
E do dum on ko habaruji me fulful tilisa Allah hewtene altiner to non to habaruji e fulfulde kasen do studio Kalangu e kaddi radioji di kettinton do der leydi Niger e fawar jondu konami on ne burtini sedo on nanan Gungu Muhammad dan tani do fila ko darto habaruji din di gammi e fulfulde o wadandu e hawsankore. Assalamu alaikum balanta jamwali
kettine sigilaji studio Kalangu kaddi to tawa do der duniyaru do Facebook studio Kalangu
Facebook studio Kalangu
no welcome sanne mi do feccide dum